Now we do hash your thing, you know. Searching for money. You know what? Guide us last year, Rasta.
Niko busy kutafuta kanji manzia. Siku hizi utajuta usipo kuwa pia. Niko busy kutafuta kanji manzia. Niko busy, siku hizi. Niko busy kutafuta kanji manzia. Siku hizi utajuta usipo kuwa pia. Niko busy kutafuta kanji manzia. Niko busy, siku hizi.
Good morning, Rasas, Nadi Ganja Femama. Ila vila ganji na wadi huta simama. Ukosa diki manji, snoti.
Marafiki zangu nitadai na muzike. I drink black liquor, you think I'm from Jamaica. Lakini sivyo hivyo pia tunabaki na cheka. Cause kila time nina hustle na machizi. Kusaka ganji kwenye street si rahisi.
Una distress nikikona ukiwaka. Una distress nikikona ukipigwa. Tafuta ganji ufanye mambo muhimu.
Wacha stimu kwani wemenda wazimu. Mala wangu nilinde nifike salama. Japo mbali upeo nikitazama. Kwa mauti na mziki sitazama. Niko busy kutafuta kanji manzia. Siku hizi utajuta usipo kuwa pia. Niko busy kutafuta kanji manzia. Niko busy, siku hizi. Niko busy kutafuta kanji manzia. Siku hizi utajuta usipo kuwa pia. Niko busy kutafuta kanji manzia. Niko busy, siku hizi.
Chana niko chuo utadhani mini head. Usiku niko ghetto lighter mini petty. Niko fiti crystal bila tise. Bado hajanita nitecho ya ngire. Magava wakigam nishakula kova. Ukiwa unashinja nite undercover. Utaka vita joa jizo atakumada. Nasaka pesa niwe sawa. Wangara bling fala wenisha isanya. Unajifanya na usiku unahanya. Ukipatwa fala utapambwa. Ukihepa bado menta takubamba. Menta antakaupa juu atakubamba. Siku izi joo mazi ya kuna napige show tuna donut saka kuishi so bila donut sema.
Niko busy kutafuta kanji manzia. Siku hizi utajuta usipo kuwa pia. Niko busy kutafuta kanji manzia. Niko busy, siku hizi. Niko busy kutafuta kanji manzia. Siku hizi utajuta usipo kuwa pia. Niko busy kutafuta kanji manzia. Niko busy, siku hizi.
Yeah.